mpfuxelelo makaringe eka munghana lonene FM makombandlela.
Inkarhi wa ku va mitiphina na mina mpfuxelelo Angel Makaringe, the angel of revival, kwala ka munghana lonene FM makomba ndlela. Ni mamukela kahle eka nongonoko n'wina wa xirhandzu wa andlala mavonelo ya wena. N'wina vayingiseri va mina, ni tshemba leswaku ma ri kona kwalangusana swiyanimoya swa hina leswaku swa n'wina leswaku hi ta wu sungula kahle nongonoko wa hina wa namuntlha. Ni kha ni khensa swinene mahungu ya warangaye kusuka eka Sesililian Nhlavangwani, ni tlhela ni khensa swinene ku siyeliwa nkarhi yin'wana yin'wana ta ma fambisana kahle na miskuli va mi tisele nongonoko n'wayi telo wa mgcibela kwala ka mngana lonene FM makomba ndlela. N'wina vayingiseri va mina vo rhandzeka eka nongonoko wa hina wa namuntlha ya mahlweni na book reading campaign, hi ta va hi ri na vona mudyondzisi Ngoveni TB va kha va hi hlayela xitori xa hina xa namuntlha. Xa n'wina vayingiseri va mina ku ri ku tshama mi yingisela mi dyondza leswi va va ka va kha va hi dyondzisa swona. Andzhaka loko va hi hlayerile mi ta va mi kha mi ni bela tinqingho ka nomboro liya ya 0860 002 543 0860 002 543. Mi kha mi hlamula swivutiso mayelana na xitori lexi va nga ta hi hlayela xona. Ya WhatsApp yona nomboro ku ri 0712 659 860 0712 659 860. Nga se nghena ka yena nhlokomhaka ya hina ya namuntlha, a hi rhangeni hundze ya le mavhengeleni. Loko hi vuya va ta va kha va hi hlayela xona xitori xa hina xa namuntlha. Nongonoko lowu tisiweka n'wina hi SABC Education hi ku tirhisana na European Union, UNICEF, Department of Basic Education and National Education Collaboration Trust. Kwala ka mungana lonene FM mumelerisi i Temba Tectonics, Jehuke mumelerisi nkulu i Ruth Mapope. N'wina vanghana va mina, i nkarhi wa ku va hi va na vona mudyondzisi Ngoveni va kha va hi hlayela xitori xa hina xa namuntlha lexi vitaniwaka Vekela Mundzuku. I xitori xa kahle swinene nakona xo dyondzisa. Mudyondzisi Ngoveni, i mixelo wunene na ku mamukela.
I nkomu muhanci na n'wina i mixelo wunene.
Mi pfukile mudyondzisi?
Hayi, hi pfuke swinene ngopfu, hi nga ku n'wini.
Hayi, hina hi pfukile. Mudyondzisi. Xitori lexi mi nga hi khomela xona namuntlha i xitori xa muxaka muni?
Xitori lexi ni nga mi khomela xona namuntlha i xa muxaka wa fiction. Hi ta tsundzuka hi vulavula hi fiction, hi vulavula hi buku leyi mahungu ya yona ma nga ri ki ma ntiyiso, yi nga lo tshuriwa hi miehleketo ya mutsari ku endlela leswaku hi kuma dyondzo yo karhi eka hungu ra kona.
Yona yi vulavula yini?
Yi vulavula hi risokoti na njiya. Leswi a swi hambana hi mahanyelo, risokoti ri rhandza ku tirha ri kha ri tirhela na mundzuku, kambe njiya yo tshamela ku tihuhela a yi endli nchumu, mara a ku heteleleni ya swi vona ku a yi endlangi swona.
Mudyondzisi, hi ta va kha hi hlayeriwa hi n'wina namuntlha, kambe loko mi nga se sungula ku hi hlayela ni kombela ku vutisa ku i yini leswi n'wana a fanelaka ku swi endla a nga se sungula ku hlaya?
Loko n'wana a nga se sungula ku hlaya wena muhaxi, loko a kuma buku xo sungula u fanele a languta laha handle ka buku ya yena, a hlaya nhlokomhaka ya buku. Loko a heta ku hlaya nhlokomhaka ya buku, mihleketo ya yena yi sungula ku tirha ku lava ku vuyisa hungu leri a nga ri kumakala ndzeni ka xitori. Loko a heta ku hlaya nhlokomhaka, u fanele a languta swifaniso leswi nga kona laha handle ka yona, a tlhela a languta ku ri buku leyi yi tsariwe hi va mani, yi kandziyisiwe hi va mani, naswona i ya lembe rihi. I swa nkoka ngopfu sweswo. Loko se a kha a languta xifaniso hi ndlela liya, swi ndlaku a sungula ku tivumbela xa yena xitori a nga se hlaya mahungu lama nga ndzeni. Hi marito man'wana hi ri loko a languta xifaniso u sungula ku endla nkumbetelo, a ku kumbe ku ta humelela leswi, kumbe ku ta ndleka leswi, kumbe lexi xi lava ku endla yini. Ndlela yaleyo yi le ku tlhontlhekeni ka miehleketo ya yena.
Mudyondzisi, hi ndlela yaleyo kombela mi ve mi hi hlayela xona xitori.
Buku leyi ni nga yi khoma ni kombisile ku ve ri i Vekela Mundzuku. Se loko ni nga se yi hlaya na mina muhuni ni mi byela ku laha ndlela yi na xifaniso lexi kombaka tintshava timbirhi hi le nhoveni ku vonaka xitshuka. Exitshukeni ku vonaka risokoti, swi tikomba ri ri karhi ri pakapaka swin'wanyana hi laha ya tlhelonyana ku vona ka njiya ya rihlaza leyi nga ku tlangiseni ka nkatara ku vona ka swilo swo komba ku yi le ku yimbeleleni se swi tikomba ku ri lava nga kona hi le hansi ka ntshava buku leyi yi tsariwile hi va ka Vulavula ivi yi kandziyisiwa hi va ka Molteno hi lembe ra 2013 se na sungula ku hlaya vekela mundzuku ehansi ka ntshava a ku tshama xinyenyana mfukuzani pume risokoti na njiya hi nkarhi wa ximumu risokoti a ri tirha ri hlengeleta swakudya ri yisa ekaya ka rona njiya yi tshamela ku hungasa yi tlanga yi yimbelela na ku cina hi masiku xinyenyana xi vona risokoti ri karhi ri tirha u endla yini xivutisa ndzi hlengeleta tintsoho to tiveka ku ti tirhisa hi vuxika ku hlamula risokoti hi loko xinyenyana xi hleketa ku hlengeleta mihandzu na tindzoho mfukuzana yi vona risokoti ri ri karhi ri tirha u endla yini yi vutisa ndzi hlengeleta tindzoho to tiveka ku ti tirhisa hi vuxika ku hlamula risokoti hi loko mfukuzana yi hleketa ku hlengeleta swivungu pume ri vona risokoti ri karhi ri tirha u endla yini ri vutisa ndzi hlengeleta tindzoho to tiveka ku ti tirhisa hi vuxika ku hlamula risokoti hi loko pume ri hleketa ku hlengeleta switsotso njiya yi vona risokoti ri ri karhi ri tirha u endla yini yi vutisa ndzi hlengeleta tindzoho to tiveka ku ti tirhisa hi vuxika ku hlamula risokoti njiya yi vona onge leswi a swi kahle a swi tsakisi swilo sweswo swa borha u endlela yini sweswo u tshika ku tlanga na ku yimbelela na ku cina hi loko vuxika byi fika swimilana swi oma moya a wu titimela xinyenyana mfukuzana pume na risokoti a swi tsakile a swi ri na swakudya kambe njiya a yi nga ri na swakudya yi sungula ku twa ndlala njiya yi ya eka risokoti ku ya kombela swakudya a wu nga tirhi risokoti ri yi tsundzuxa a wo tlanga na ku yimbelela na ku cina ndzi rivaleleni ku vula njiya ndzi ta hlayisa swakudya swa vuxika lebyi taku risokoti ri yi nyika swakudya loko ri vona leswaku njiya yi kume dyondzo lawa hi wona makumu ya xitori xa hina wena muhaxi
ku ri mudyondzisi ngoveni mahlayelo ya n'wina ya tsakisa xitori lexi mi nga hi hlawulela xona xa dyondzisa hi khensile swinene
ku khensa mina muhaxi
hi swona mudyondzisi hi khensile ku va mi tinyikile nkarhi wa ku ta mi ta hlayela mi tiphina hi mahele ya vhiki
inkomo na n'wina swiritano
hi swona valavo n'wina vanghana va mina a ku ri vona mudyondzisi ngoveni TB a va hi hlayela xitori xo tsakisa swinene ni tshemba leswaku a mi tshamile mi yingisela n'wina vanghana va mina a hi yeneni mavhengeleni loko hi vuya emavhengeleni ni va ni kha ni teka tinqingho ta n'wina ka nomboro ya 086 000 2 543 086 000 2 543 mi ri karhi mi hlamula swivutiso mayelana ni xitori lexi va nga hi hlayela xona ni leswi a hi swi dyondza eka xitori lexi nomboro ya WhatsApp yona ku ri 071 2659860 071 2659860 n'wina mi nga ka WhatsApp mi ngo ni rhumela leswaku n'wina mi dyondze yini eka xitori lexi a va hi hlayela xona namuntlha
hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti. Tshemba Clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga si hela 24 wa tiawara. SMS-a Munghana eka 48044. Yaleyo i Munghana eka 48044. SMS-a sweswi. Clientele Life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo.
Loko ku ve ku hlayisa lokukulu hi kungu ra wena eka lembe ra 2023, vona ke vhakela la Duma Hardware u kuma mimbukuto yo hlamarisa. Huma 6 meters ya ridging roll top ntsena ya 179 rand, 20 liter pende ya PVA ya Burgermaster ntsena ya 549 rand, ivi u tikumela frame ya faster run nsimbi ra TD678 ntsena ya 579 rand. U lava xikweleti hi nga ku pfuna xihatla exitolo. Xo tsakisa i ku u nga kuma 30% ya cashback loko loyi ya wena yi humelela. La Duma, where you save and score.
U yingisele Munghana Lonene FM Makombandlela. Bala riqingho sweswi 0860-002-543
0860-002-543.
Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku ku haxela minongonoko leyi nga vuyameriki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi, ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi.
Ntaka tinqingo ta n'wina ka nomboro ya 0860-002-543. Mi ri karhi mi hlamula swivutiso mayelana na leswi a va hi dyondzisa swona namuntlha. Lomu yi nga Munghana Lonene FM, hello? Ni lahlekerisa sweswo munghana wa mina, kambe hambiswiritano ni khensile swinene wena munghana. Ni vona munghana wa mina la ka WhatsApp u ri hi swin'we ni ri kwala a Stormel hi ntirho kaya ku ri abasani ka xifun'wani a ku hi yena Pondo Meniere Mathebula. Ni khensile swinene lomu yi nga munghana Lonene FM, hello?
Hello.
Ahee munghana, ku njhani?
Ni
pfukile. Phindiri ku khome kahle siku ra namuntlha?
Khome kahle mina.
Hayi, na mina ri ni khome kahle wena munghana wa mina. Munghana Phindi, u xi tsakerile xitori lexi a va hi hlayela xona namuntlha?
Ndzi xi tsakele ngopfu.
I yini leswi u nga swi dyondza eka xona?
Ndzi dyondza leswaku loko u ri sekoto u fanele ku hlengeleta swakudya, naswona na loko u ri njiya u fanele ku hlengeleta swakudya ku ri loko xi fika xi fika u nga hani swakudya.
Hayi, a wu yingiserile wena munghana wa mina ni? Wa swi navela ku ya mahlweni u xi hlaya xitori lexi?
Ndza swi navela.
I ta xi lava xi kuma ne?
Ndzi ta xi kuma ka buku ya mina ya ka giredi ya nharhu, hi dyondzile hi xona.
Na swi twa wena munghana wa mina. Hayi, yana mahlweni u xi hlaya xitori lexiwani u ta kota ku dyondza swo tala eka swona ni? Nyika Salva.
Hello.
Ahee Salva, ku njhani?
Kugire ni njhani?
Ni pfukile. Na wena siku ra wena ra namuntlha ri famba kahle?
Ri famba kahle.
Swi kahle sweswo wena munghana wa mina. Munghana, hi swihi leswi u swi tsundzukaka kusuka eka buku ya namuntlha?
Tsundzuka leswaku n'wanyana u tshile n'wansokoti leswaku u endla yini. N'wansokoti a n'wi byela leswaku i hlengeleta swakudya.
Wena munghana wa mina, leswi u nga swi dyondza ngopfu ka leswi i nga i swi tsundzukaka hi swihi?
Dyondza leswaku u yingisela swa pfuna emahetelelweni.
Hayi, u dyondzile hakunene wena munghana wa mina Salva. Ni khensile swinene n'wina vanghana va mina ku va mi tinyiketile nkarhi wa ku tshama mi yingisela loko va ri karhi va hi hlayela xitori va hi dyondzisa. Mi tiphina hi mahele ya vhiki ne?
Endlan'wina ri le kahle.
Ni khensile n'wina vanghana va mina mo ni vonala ka WhatsApp. Ku na munghana wa mina a nge minjhani munghana wa mina Mpfuxi hi swin'we hi mina Blessing Akane Ngomane wa le New Forest. Ni khensile tshamisa sweswo kusana xanimaya xa wena. Un'wanyani u ri ni kona na mina namuntlha exikolweni va hi dyondzisa ku hlaya hi mina Ndzhaka Mohale xikolo hi le Dududu Primary. Ni tshama amaribeni. Ni khensile swinene wena munghana wa mina, swi kahle loko va mi dyondzisa ku hlaya wun'wanyani uri avuxeni muhaxi eka xitori lexi ndzi dyondza leswaku swi kahle ku va hi tilulamisela swa nkarhi lowu taka ku fana na risokoti njiya na puma hi swin'we kwala a giyani a ti e a ku yena baloyi sindile ni khensile swinene kusuka la giyani lani wun'wanyani uri rixile muhaxi mina ni dyondze ku vulolo byi ta ku dlayisa siku byi ta ku dlayisa ndlala siku rin'wani hi mina rixongile cuma a xawela block 23 n'wana petson cuma na Winnie Chabalala ni khensile rixongile vanharhu vo hetelela la ka WhatsApp ku na n'wanyani ange hi swin'we ni ri kwala a bon hi mina rindzelani ngoveni ni khensile swinene mngana wa mina rindzelani wun'wanyani uri ahe sesin'wa makaringi ahe wena mingiseri wa mina uri hi swin'we ni ri kwala a wisa galaza i sonto n'wa holomisa ni miyingiseri le ni khensile swinene muyingiseri wa mina wo hetelela hetelelo u ri ku njhani mngana mina ni dyondze ku swi kahle ku tilulamisela swa mundzuku loko nkarhi wa ha pfumela ku fana na risokoti a ku yena Lloyd Mathebula ka matsotsosela ni khensile swinene n'wina vayingiseri va mina hinkwenu na na mbonetela la ka WhatsApp ni khensa swinene ku va mi ni bela tinqingho mi rhumela tinhlamulo ta n'wina ka WhatsApp ni tshama ni kha ni vula leswaku nongonoko lowu a hi nchumu loko n'wina mi nga ri kona ni tshemba leswaku mi dyondzile eka xitori xa hina xa namuntlha kambe tinhlamulo ta n'wina la ta kombisa leswaku mi dyondzile hakunene loko ha ri vana hi tetani a hi lulamiseleni vumundzuku bya hina ni fike makumu ya wona nongonoko state your mind a mi ri na mina mpfuxelelo angel makaringe the angel of revival kambe ntsumulo ya mpfuxelelo leyi a ku na laha yi yaka kona na ha ri kwala ya nghena swin'we eka wona nongonoko teen zone n'wina vantshwa ku leri tshinelangisana xanima xa n'wina hi ta va kha hi burisana hi nhlokomhaka ya nkoka hi ta va kha hi burisana hi vuxiyisisi na xikongomelo leswi hi xinghezi hi nga swi vekaka tanihi focus and purpose i swilo swa nkoka swinene leswi hi fanelaka ku swi tekela enhlokweni tanihi vantshwa hi yo mhaka tshamisani sweswo ku sina swanima swa n'wina hi ta ya hi ya dyondza swin'we hi ri na vona se swi khanyisa maphori sweswi ni mi nyika risimu ra the last a fambisana kahle na aka na mt va ku iced out
yeah your man just dropped 50 on a watch usd not no eft no cap yeah cash yeah your man just dropped that 50 on a watch and a baby look pretty on my socks. She thought I was TD on the yacht. Tryna exit GD when I'm not over. But that big bag, but that herb is so big I need a kickstand. I be sitting watching while I'm in a mixtape. But he's lying in, cause they all cat. Yeah. Riding top down cause I'm living proof. And not the city cause I'm in a room. I ain't got no time for no interviews. I'm rolling with my hitters, all they do is shoot. Balenciaga's on my feet, you know I'm getting mine. You know my drip is colder than no wintertime. Cause you know my drip is colder than no wintertime. Cause you know my drip is colder than no wintertime. Iced out rollie, don't tell the time. Cause you know my drip is colder than no wintertime. Cause you know my drip is colder than no wintertime. Cause you know my drip is colder than no wintertime. I be laughing to the bank with my day one bros. Pull up outside with some inside jokes. Sega, don't play games of mother nature. Don't bite faces, say my name if you really ain't gangster. Yeah. Balenciaga's on my feet, you know I'm getting mine. Cause you know my drip is colder than no wintertime. Cause you know my drip is colder than no wintertime. Cause you know my drip is colder than no wintertime. Iced out rollie, don't tell the time. Cause you know my drip is colder than no wintertime. Cause you know my drip is colder than no wintertime. Cause you know my drip is colder than no wintertime. I don't need negative vibes. I'm still gon' shine with or without the eyes. Everything I wear is over the price. Got the chains on, it can get colder tonight, ayy. We cool in the north, we oozing with sauce. This my city, I ain't getting lost. You ain't know that they call me a boss. Tell your man to pass me the thoughts. I pull up pretty deep, ride it round, city deep. I do this for the streets. I pull up double G on me. You ain't really about that. You ain't really about that. Nah, you ain't really about that. You ain't really about that. Nah, you ain't really about that. I doubt that. Yeah. Balenciaga's on my feet, you know I'm getting mine. Cause you know my drip is colder than no wintertime. Cause you know my drip is colder than no wintertime. Cause you know my drip is colder than no wintertime. Iced out rollie, don't tell the time. Cause you know my drip is colder than no wintertime. Cause you know my drip is colder than no wintertime. Cause you know my drip is colder than no wintertime.
10 zone. Hola, tell me, are you in the zone? Are you ready for 10 zone?
Chelelo makaringi eka Teen Zone.
Marina mina mvuselela Angel makaringa the Angel of Revival nekaniku imishalo nene na kambe ka nwana ba yingiseri ba mina vo randzeka ingena kahle ka wona nongono kwa Teen Zone mfumela leswaku mari kwa lanxina swiyani ma swa nwina leswaku hi ta va swinwe ka wona nongono ko low hi tiphina swinwe na ku tlhela hi dyondza swinwe eka nongono kwa hina wana munhla nwana ba yingiseri ba mina hi ta va kha hi burisana hi nhloko mhaka ya nkoka le nge vuxisi sina xikongomelo i swinwana swa swilo swa nkoka leswi hina tani hi vanswa hi fanelaka ku swi languta evutonwini bya masiku hinkwawo hi fanele ku va na vuxiyisisi hi tlhela hi tiva swikongomelo swa hina swa ku va hi ri kona laha emisaveni leyi ku hava munhu la nga ri ku na swona swikongomelo laha emisaveni leyi ta va kha hi dyondza swo tala mayelana yona nhlokomhaka leyiwani hi ku loko hi ri na vona sesikhanyisa maphori hi ta va hi ri na vona va kha va hi dyondzisa to tala ku aku fambeni kwa ka nongonoko ya hina wa namuntlha mi kha mi nga rivali ku na n'wina mapfumeleri wa ku va mi nghena emoyeni mi va mi kha mi hlamula xivutiso lexi ni nga ta xi vutisa mayelana ni nhlokomhaka eka nomboro ya 086 000 2 543 086 000 2 543 nomboro ya WhatsApp yona ku ri 071 265 9860 071 265 9860 i nge se nghena eka yona nhlokomhaka hina namuntlha erhangeni hundza hilani
#58 ya xinakulori tlangelela hina
mina filo ra maswanganyi a yi phala ubini eka navelela munghana lonene ku va yi kula ya emahlweni eka munghana lonene ni tsundzuka minongonoko yo hlayanyana ni tsundzuka triple m a va haxaka ta vutomi va hlaya na ta mafu minkarhi yo talani ni va tsundzuka kwalaya
E kutu nanguteni ka 58 wa malembe ya xinakulori kuna swo tala ku swi tlangela
#58 ya xinakulori
Munghana Lonene FM makombandlela
leswaku nongonoko lowu tisiweka n'wina hi mngana lonene FM na SABC Education mumelerisi i Tamba Tectonics Chauke mumelerisinkulu i Ruth Mapope n'wina va yingiseri va mina timhaka ta vuxiyisisi na swikongomelo i timhaka ta nkoka swinene nakona swi na nkoka swinene leswaku tani hi vantshwa hi dyondza mayelana na vuxiyisisi na swikongomelo leswi hi xinghezi hi swi vitanaka focus and purpose rito focus swi nga endleka hina tani hi vantshwa hi nga ri tekeli ngopfu enhlokweni kambe swi na nkoka swinene leswaku hina tanihi vantshwa hi va na leswi vitaniwaka focus hi xinghezi swi na nkoka swinene leswaku tanihi vantshwa hi va na vuxiyisisi hikuva munhu la nga na vuxiyisisi kumbe focus i munhu la kotaka ku fikelela xikongomelo xa yena laha evuton'wini loko munhu a nga focusi a nge koti ku va fikelela xikongomelo xa yena laha evuton'wini yo mhaka swi na nkoka swinene leswaku hi dyondza leswaku loko hi vulavula hi focus hi vulavula hi yina ku swi na nkoka ku fika kwihi kambe ka nkarhi wa sweswi n'wina vayingiseri va mina ni lava ku twa kusuka eka n'wina mi ta va mi kha mi ni bela tinqingho ka nomboro ya 086 000 2 543 086 000 2 543 mi ri karhi mi hlamula xivutiso lexi nge xana wena u tivona u ri munhu la nga na xikongomelo evuton'wini xana wena u tivona u ri munhu la nga na xikongomelo evuton'wini loko ku ri u tivona u ri munhu la nga na xikongomelo xikongomelo xa wena u vona ku ri yini mi nga rhumela tinhlamulo ta n'wina ka WhatsApp ka
071 265 9860 071 265 9860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo meka mngana lo nene femelo. La hlekiriso swa swa mingiseri wa mina kamba mbe xitetano ni khensile. Ni teka tinqingo ta n'wina ka nomboro ya 0860002543. Mirka ri mhlamula xivutiso lexi nge xana wena u ti vona ri munhu la nga na xikongomelo laha evuton'wini. Loko ku ri i ti vona i ri na xikongomelo.